Abanye bathi ngiyenzwa ngamahembe ukuthi ngithanda wena ngobunyezenzo abazi ukuthi kunalento evutha ngaphakathi engitshela ukuthi uyena ngisho noma impela anginayo imali ngizomthanda kuze kuwe
yababuka abashiswa imali njani bakhela ngemali abazi uthando lwethu hayi mama luyinda njani yabele imali kodwa mina ngiyinda mina ngiyohlala nawe good and bad times kethi bona bane imali bahlalisa ukhazi kazi bathembisa Dubai ngoba mina nginayo imali ngikunika lonke uthando lwami ngoba uthando lule mali Tando le tu luna manda ma Tando le tu luna ma
Isho no me nina ima Emi nana yeso pelele ma Isho no me nina ima Emi nana yeso pelele ma Isho no me nina ima Emi nana yeso pelele ma